amasoyo wanginikuthanda ntombazane ungenze ngiphile nangumqondo ngikhule ngabe nginamama ngithi khona ngimthanda njenga mina ngawe ngiyasifela uthando lwethu lunomphefumulo luyaphila ngiyafunga mina ntombazane ngisoze ngaphika bantu bayagxeka ngcono wena uyabaziba ngekho uzozivimba nami ngibona ngawe ukuthi I'm so special like Madiba ujange isimali esihle ungenza ngingalali. Nami vele ngikudinga thanda unginika lona ngenze ngingalali noma sinenkinga ungalingikhale ngiyazithemba lami ngeke ngishiye wena usazohlala I hope ushenge lapho akakhona ujabulile when are you the blessing kwazi ukunginyala noma ngiphambukile manginawo mbona iphupho lami lifezekile on my heart you found a home buka manje usuwakhile I don't wanna say this but if I lose you shuthi kuyobafile yeah yeah.